This is the African service of Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting in Swahili.
Hii ni idhaa ya Kiafrika ya Radio Prague, Czechoslovakia, ikitangaza katika lugha ya Kiswahili.